Mwaramutse neza dususuruke radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abanyu ndayiragije nikeza wo kwisumo mu Ruyigi mu Burundi atahije Irene Hermes na Valère bose bari mu Burundi ati ndashaka indirimbo ya kera y'impara zo mu Rwanda namwe ibanezeze ndayiragije wenda gushimiye na guhitiyemo Philomena
Wiza Philomena
ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu
nitwa kwigira Francine ba munyabinyegeri ahantu nyine muri rubirizi kumwe n'umutimbuzi nkabashaka gutashya umusaza wanjye ari Ngozi umusaza Evariste n'umudamu wiwe n'abana biwe ndabakumbuye cyane atashya na mama wacu ari Makanda yitwa Mumasuranje nawe nyine ndamukumbuye cyane atashya na muramukazi wanjye ari ngaho mu Rwanda n'umwana wiwe yitwa Yize n'abandi nyine benshi bari muri Amerika abantu bo ku izina rya Francine Kwizera ndabatahije murakoze
ubatuye iyihe ndirimbo Francine we
ndirimbo ya Tejene iyo ariyo yose ivuga ngo sisimbere bw'abanyamerika nkana nzabakiga iyo nyine
Francine iyi ndirimbo ya Uwiringiyimana Theogene yitwa Bazaruhira ubusa.
Sawa.
Bye.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika radio yacu @voanews.com Facebook VOA radio yacu. Nsabimana Jean Baptiste no mu Rwanda ati ndifuza gusuhuza abana twiganye muri primary barimo Sinabubaraga, Uwimana Isidori n'abandi bose twiganye ku Nyundo muri seminari ntoya. Promotion yatangiye 1998 1999. Ati sinibagiwe promotion yo muri lise yo ku Nyundo yarangije 2003 2004 namwe ku ijwi rya Amerika mugira amahoro. Mbatuye indirimbo Homeless ya Lady Smith Black Mambazo. Nsabimana Jean Baptiste ndagushimiye nanjye.
Homeless, the moonlight lifting on the midnight lake. And we are homeless,
we are homeless,
the moonlight lifting on the midnight lake. And we are homeless,
homeless,
we are homeless, homeless, the moonlight lifting on the midnight lake.
We are
young,
we are
young,
we are
young.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu.
Amazina yanjye nitwa Mwibutsa Mutoni Jean Matiasi, ndi mu karere ka Rulindo, nkaba ndi umurezi ku kigo cya GS Burega giherereye n'ubundi mu karere ka Rulindo. Nkaba nanjye nshaka nyine gutaka inshuti n'abavandimwe, nkaba ntashye abanyeshuri bose twiganye muri Collège de Rebero, abanyeshuri bose twiganye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami ryaho rya Rukara, harimo sepe wacu twita Garuheke, Gatete, Felixi, Theophile, nongera gusuza n'abanyeshuri bose twigana muri kaminuza ya Byumba, iyo bita University of Technology and Arts. Asuza ababyeyi banjye batuye mu karere ka Rulindo n'ubundi bari mu mudugudu wa Nyakabanga, asuza n'abakozi bose dukorana ku kigo cya JS Burega, ndetse n'abanyeshuri bose nigisha bo mu wa gatandatu, mu wa kane, mu wa gatanu. Ukomere cyane yambi ati ni Matias ubasuhuza. Abantu nshaka kubatura akaririmbo God Bless Woman Karake Dube Philippe, cyane cyane kagatura n'umuntu wita Yumva ku bwayo Mado uri Rubavu, nawe kamushimishe cyane ati aragukumbuye cyane, ukikomera cyane ati iminsi myinshi cyane ati aho i Rubavu bimeze bite.
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika, radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa Safari. Mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Ndayisenga Emmanuel ku izina rya Safari. Aba ndi mu Rwanda, hano bita Kansana. umuntu wa mbere banza gusuhuza uwo bita Olivier sinzi umunsi ikorera ku Gatare, ngasuhuza uwo bita Yeri ucuruza inkoko bakunda kwita Kanyobwa, ngasuhuza umuryango wanjye uri ahantu bita Kirundo harimo Gihozo na Mama Gihozo, ngasuhuza uwo bita Mutagoma Rosine hamwe na Benita dutwara ku Gatare, ngasuhuza Bone ukora amagari, ngasuhuza Mubasha wagiye wimutse wagiye gukorera i Kabarondo, ngasuhuza Mama uri Kirundo bita Mukarwe Gabiransire, hanyuma ngasuhuza umuntu bita Federico tubane mu kibina cya Mitiweli aho ngaho Kirundo, ngasuhuza Musajimana Ivona na Biriyani namuhawe n'Imana Federico, ngasuhuza umuryango w'umudamu wo kwanjye uri Murinda, umusaza mwita Muhire Jean Damascene, ngasuhuza n'umwana wanjye bita Impore Jean Dosier uri Murinda aho ngaho, indirimbo mbatuye ni indirimbo bita Akaramata ka Medi ibashimisha.
Oh, ha, 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 karamata. Oh,